beats that hit hard.
Now, DJ Jump Breaks the Unstoppable.
From Ultimate Spin Masters.
Chinga que me escondé mi oscuridad. Yeah. Oh.
Chimbe.
Mungu alonipa ukilema, wezi ni nima mwendo. Si kupanga mendiri kuriwa pendo. Mana mwanzo nilidhani utabadilika. Of course ya kuna liye kamirika. Asama siku miake mekatika. Nachukia kujona nikilalamika. Mula ugari daga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitibe kurupushani. Kama unanyona kichwa shingo nani. Bora ugari daga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitibe kurupushani. Kama unanyona kichwa shingo nani. Nisipengi darau. Darau
masima
darau
manana
siwezi siwezi
darau manana
darau
masima
darau
manana siwezi siwezi
Vanessa and Flexin, it's hard upon these haters. It's the streets mean mud.
DJ Jump Ricks, the unstoppable.
From Ultimate Spin Masters.
Minirizuru munafsi kujikirisha nikiamini mimi mtu wa mtu. Kumbe bora ningechuku chuku. Ningefanya utuku tu. Moyo ndo likupa nafasi cha kusikitisha na chambulia maumivu tupo. Bora ningechuku chuku. Kama ningeomba wakifanye supu. Kwako ni kwenye ndo sina. Nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima. Kama hata we nitashindwa kukuthamini. Ni kweli utakwenda mashima. Japeta kwa ngumu kwa mini. Nitamisi micheze mama mina. Ya kucheza kwa kuburu salimi yeah. Mapenzi ulionipa we. Wala imisi kutamani mwingine we wakiapo. Mwenzangu umebadilika wewe. Kwepo mina kupa kila utakacho. Bora ugali daga kwenye amani. Kuliko wari nyama vitani. Mateso vitimbi. Nando mana tuenda ni we.
Darau
manana.
Darau
masima.
Darau
jangwani umepotea. Mchana juani unatembea. Utoka poni mbali, wenda poni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea. Akukushusha mzigo lokolemea. Upata fadhari pole na safari. That's what you did to me. Yote tisa ila kumi. Umeonyesha mana ya upendo. Sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho. Pewa tutolea gimacho. Siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby. Before I close my eyes. Mina mwomba Mungu wa kuline. Na kusimamie. Window pacha wangu mie. Eti sikuwezi vipi mbona sikusiki tena. Sikusiki ukilie, sikusiki ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Na itafika na ukiume. Itaubeba. Iwe kwenye shida na raha. Itaubeba. Ama kwenye shibe na nja. Itaubeba. La kwa kondo langu maitalika na ukiume. Fahamu umezimia. Umewekewa damu zinaingia. Bomba likafunguka. Noweza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia. Umepata fahamu na muangalia. Machozi ya nakuanguka. Natamani funguka.
era smart to me. Yote tisa ila kumi, unanifurahisha kwenye tendo, na unipe penzi la magendo. Ah baby, before I close my eyes, mimi namuomba Mungu akulinde na kusimamie. Nopata ngumie. Sikuzi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipopize na uja mani nimesha sema. Nikopize na baby na msalaba.
Yeah.
zako zikianza story za mapenzi. Follow wa kwanza ni wewe, hadi marafiki zangu wananicheka. Na ukumbuka ushezi tunofanyaga mi nawe, mwenzako mi najionea vibweka. Hata wakisema maneno ni bure, mananyani alionage kundule, wanachotaka tuachane usurule. Watu cheke kiko wapi? Ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Kila lopaga moyo au tunze taliugawanya. Ona nilianya ikaniumiza. Wewe unanijali, unanivumilia. Baki na nani, ukibaki tondoka na nani, siwezi peke yangu. Yeah, mama ukiongeza nitajinenepea, unavunigombeza na kuona unakea. Itia tujapendeza, wanatufokea, mia don't care, donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi, vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho Kinyerezi. Bara mbezi ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Kila lopaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilianya ikaniumiza.
Everybody say uno. I say my uno. Basi kata tarakibu utibu, usijepata ajali. Unola chibu chibu, nina mkondesha zali. Unola reisi, alinaga mifuba. Ukena DRC, kuna fari buba. Ah, popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga, uno linalegeza chaga. Dina waokoa makahaba, baba. Kuna walomoa meno saba, baba. Kini mtoa hechi baba, gani au. Kifikiria dunia, uwake sipati kibu. Naweza mpaka na data. Nikikuliza, nini dunia, uwezi kunipa jibu. Hapo ndo napata utata. Muda mwingine unaweza zani ni utani. Ona, vitu vizuri vyote viwe ni vya shetani. Eti, muziki shetani, pesa nazo shetani, mpira na pome shetani, ngono na mihadaraji shetani. Namini Mungu yupo, najua, toa nanifanya ninapumua. Kitaka tasasa atanichukua, ila minataka kujua. Nini dunia, dunia, dunia. Hivi ni nini dunia, dunia. Wanaoishi kwa imani, misikitini, makanisani. Uwepo wao hauonekani, hali zao ziko tabani. Hivi ulikuwaga wapi before hujaja duniani? Na kwa nini kuna kifo unapokwenda pajulikani? Sawa, safari ni yetu sote, hakuna lokwenda na karudi. Japo kutusimulia kama pazuri ama pabaya. Uwe tajiri masikini, kwa mchanga utarudi. Ninachowahusia, tusiishi kwa ubaya. Kuna kidude kinaitwa mapenzi, akijawahi kueleweka. Wakati wewe unalia, mwenzako huko anacheka. Hivi ni nini dunia, dunia, dunia. Ni nini dunia, dunia.
Shimuliza kifu, utakombia. Ni mambo mangapi mimi mepitia. Siwezi rudi nyuma, sitia kalili njia. Yeah, shakutana na mambo mengi ya dunia. Domanda pani lipo niki kwa mulia. Ushinda ta ukivaa nguza kushindia. Amtaki kutuona mbele, kwa nwenze tunatakaje. Tuliko toka tulimwagio maji ya marage. Natumbia mabaya kwa nisi tuliofanyaki. Tumekoswa na vibaka mnaomba tongali tukabi. Na kuna vitu mnavifanya bani amfanyi poa. Kwa mawazo yenu mnazani na nikumoa. Kila nkienzisha penzi mnapanga kulibomboa. Au mnataka Yesu arudi anikute bari usitaoa.
Oneane huruma, unguzeni hujuma. Wakoro tutege meni mtawa. Oneane huruma, unguzeni hujuma. Wakoro tutege meni mtawa.
Ukizani mbari kumwa
mimi, yuma kuna wengi usowejua. Usombe pige goti chini, wakusome dua. Alhamdulillah, Mungu nashukuru. Pumzi unanipa silipi ushuru. Nipate nikose siwezi kufuru. Suru meni umbate mbona sio kunguru. Sina uoga, nini majo sipo ninyo tanioga. Na wakijisumbua kuniroga, watapoteza muda kama lomta hili shoga. Binadamu wana, eti endo kakupa upofu. Na yupo adharani anasema kuwa uyaone. Binadamu wana, binadamu wana, anaweza kukupa matibabu. Na kwenye dua zake anakuombea kwa Mungu usipone. Binadamu wana, hey.
Oh, I know it's a lot of mess. Yeah. On the boat,
let's go.
Let me tell you my story.
Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boli. Nataka pumziki zikahamia. Daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani simikanza kuimba, Mungu sasumani nikakutana na Simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Tina za ndani ndani marahamu anavimba. Atapendwa na nani, makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nikashinda, mana Mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper and I bless my family. Kule walo nicheka, enzi na vaga kanda mbili. Never usikate tamama na Mungu anakuona. Never usikate tamama, angaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema, kuchekeaga usoni ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema, jifanye ukumbuki uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, magafa kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Joso Mipango, Yabulanti Chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo, mwambie tunapita so mikono juu. Najua maisha safari, mi bado sijafikaga, long way to go. Ila naiona fadhali kulala wakika na kula soka before. Debe kwa Zizi Ali, Mbagara Tandika, Kimara na Kariakoo. Geto na Kibatari, Kiangazi Masika, jomfuwa yote yako. And I bless my family, pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. I like a simple style. Na macho kumemeza kungu. And a deep pause when you smile. Inamani pachike rungu. Ila picha mbali kitumbua, wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua, kesho kawadanga. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku, asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Nishapenda, iti mimi huyu huyu wa kupenda tena. Nishapenda, Yeah, in a life kuna kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake limefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, popo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahapa yana mimi nikatunaoga. My baby, and I just wanna make you my baby, and I'm out of you today, cause I love you every day, forever, deliver. Nuku jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo.
Thanks God for giving. Kito sikuwa na umeme wala kepo, izi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo,
lebo kunde genji lepo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uengangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa, so ishi nao kwa tahagari. My sister squeeze shepo na nunua, uwe pambano kwa tesalari. Usisahau pesa maua, so ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze BP. We love kwa master na lita, mlinifanya asira zizidi. Oh love, njia ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema niitwe
Konde Boy Jeshi.
Na siku hizi wananita tembo
Jeshi.
Ninaamini Mungu yupo tena, naongea naye japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena, so usishangae waitembo anaso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo kati ya kutunza ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo kati ya kujifunza ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana, ila mwenzenu nimeungwa na subra. Cheki madiri yanavyogongana, cause nyota yangu ni ribla. Kuna siwaone walotumwa kunitukana, vichwa vyao viko kibla. Tena squeeze hata simbi sana, acha washindane na Ibra. I say one love kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita, mlinifanya asira zizidi. Njia ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema niitwe.
Hivi kwa nini nijitutumue na dunia sio makazi? Vijine no neno vinisumbue, adini shindwe kufanya kazi. Mama lisema mkuki kwa nguruwe, kuishi na watu kazi. Atambia tukane atani uwesha same, mzazi ni mzazi. Mweze nunaficha, naficha, mengi ninayo yaona. Ifupi nafunika kombe, nikamiri kesho na yosiku. Mapicha, picha, mapicha, sidhani kama ntapona. Wanangu wa mtani mniombe, hivi tani mchana na usiku. Kuna watu na viatu wanatamani milele wawe wao. Ukijituma watasema unashindana na nao. Ni kama watu kumbe ndani wanarodha chetu, hawatosheki na vikubwa vyao. Wanatamani hata kidogo cha kukiwe chao.
Mola nipe ujasiri kwenye kufanya maamuzi, zidi nikomaza akili isinipoteze miruzi. Uniamsha alfajiri,
kama jana na juzi. Kupata kukosa ni siri na wendo, Mungu Baba mwamuzi. Dialo mwanga kibonge, tena kwa dharau wa kucheke. Wanachotaka we wonge, waseme shukrani ya punda mateke. Kama vipi demu wake tumgonge, ndo anayempiga chura teke. Usipone wadonge, basi ndo ujue hauna makeke. Sia konde, we pambana mjini shule. Ukipata kidogo leta na nao tule. Chana nao anasemaga umezoea vya bure. Mana siku zote nyani arioni kundule. Kama baba na mama ndo nguzo ya dunia, wapende wote. Sio wakike anacheka, wakiume analia lia bila msada wowote. Kuna watu na viatu wanatamani milele wawe wao. Ukijituma watasema unashindana nao. Ni kama watu kumbe ndani wana rodha chetu. Hawatosheki na vikubwa vyao, wanatamani hata kidogo cha kukiwe chao. Mola nipe ujasiri kwenye kufanya maamuzi, zidi nikomaza akili isinipoteze miruzi. Uniamsha alfajiri kama jana na juzi. Kupata kukosa ni siri na wendo, Mungu Baba mwamuzi. Dialo
omba tuachane, wana upaka rangi upepo. Ufe nkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo. Kila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Tena unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya ya kumenya, wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apindui. Akina kari maskari wana kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo
Musha Aisha Musha kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my, macho yake anavunga just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my, gozi yake inavometamet kama shima. Iviwe unazani na kutamani, ila nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina bio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife, and you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my only woman? Woman, woman. Aisha, 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 Aisha.
Kama kachoro, kiuno kama dondora. I'm like my oh my,
Na hivyo vimacho na keka kolori anavyo virimbua. Abadishe plaka kola go spend on my dollar. I'm trying to make you mine. Na hizo pozi zake kamudori anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ni Mombasa. Sija mwona mpaka sasa wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki menzila koni asari na minonyuki. Kelele zao za chura azini njimi tembo kunwa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo acha nkupeta hii. Kwanza bado kijana kifua na pajala.
Baby, I'm the king of control. I go take you to mommy first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, in my baby. You be teaching me how to
love. Baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I no go lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh. You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me I go do for you. Me mighty, I go pure bloody. I not go leave, baby, without you. As I went up your waist, went up your waist. Give it to me, put a lipito. Went up your waist, give it to me, put a lipito.
Me a paralyze, when you get up close to my screen. I just realize, you are the one I saw in my dream.
Hey, baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, in my baby. You be teaching me how to love.
Baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best.
Pana uwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Yani nikurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisichoridhiki akilikisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi unanaishi sina tekibalaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata lia zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia.
Historia, badara ya moto majivu.
kwenda kwa wivu.
Kidogo tegesho langu ulikidharau na kukinyanyasa, utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Afadhali mimi nishakuzoea, dharau mama yangu waje kukosea. Uwaga navuta taswira ule utumwa wa penzi lako, pakara jona talira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinginga fegi
una matilaba nikapenda,
upepo kwenye begi
au majina niyatenda.
Tena nandika uwimo sijipe moyo labda na kufikilia, nataka iwe fimo kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika uwimo usijipe moyo labda na kuwaza sana, nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo ukome kunilii. Pastahiri hakupi unachotaka, tamana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili kukosa na kupata, we unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unifai, ete twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu ila mindo nishapenda, shapenda sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda agizingoki kisiki. Musijipeta fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutwi kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana
anajiganda ganda kama pochi ananiganda.
Njomana
anapanda panda kama kochi na mpanda.
Minajua walosema unifai, ete twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu ila mindo nishapenda, shapenda sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda akizingoki kisiki. Musijipeta.
Thanks God I have seen another day, man I'm too special. Ingawa sijayona kesho, yes for sure. I'm a big African superstar, from Twara see the boy go far. Plenty money baby see them cars, yes in a proper car. Man I got this far, I was born leader. Yani kifupi nazijua shida, kusemango kutukano kwangu kawaida. Naona balida, baby. Yes you can call me boss, na kama utaki siku force. I love the way you love me, cause I'm a big fan of me. Nisame kama nakukera, ila kitando kimenipa bendera. Narusha masela mpaka walojela. Of course, of course, of course, Konde boy I'm a soldier. Sina time ya kungoja. They call me Tanzania one number moja. Na kama ukibisha bisha kwa hoja. Yeah. Hawari wezi, hawari we, hawari wezi, hawari we, hawari wezi. Nimeshindikana hawari wezi. Yeah. Hawari wezi, hawari we.
know, baby, I have to tell you this. Body shape of you made me do this. Do you notice? Baby, I wish you know this. I know you got a man. It seems like somebody wife to be. I can be a better man. Don't lose me, just beg me your plan B. Don't you see your beauty face in my wallpaper? Meaning I'm ready to give you all my paper. Baby, all my paper, let me be your side nigga.
Finyanga kama dona, makonde na nonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na maweke, wambie uneraso, wakiringisha mere mende, nitakugawia kona. Chunga
kipenzi majaribu mabaya sana oh. Na wendo doctor kunitibu niwe salama oh. Oh baby Anita, macho kama unanita Sasita, kiuno kayo ndo sista Anita, macho kama unanita Sasita, kiuno kayo ndo sista.
Show me, show me, show me
unaviones.
Show me, show me, show me
waoneshe unaviones.
Show me, yeah. Show me, show me
unaviones.
Show me,
yeah.
Show me, show me
waoneshe unaviones.
Hello, hello baby. Yes. Natamani niandike barua tume kwako, ila na hisi utoisoma, utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata. I wish yawe ndoto haya ninayo yapitia, ama nirudi utoto imenisonga dunia. Eti kurwa bila ndoto, hivi ni wapi nitaanzia? Kulia bila kushoto, sijawahi kusikia. Imagine siwezi kukuota mana hata usingizi sina. Mwenzako wataniokota maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi umeniganda mawazoni. Yani mawazo kizungu zungu, ista napona pa juu, mateso nihurumie. Nishajaribu kudanga nipoteze mawazo, wenda nitaenjoy. Kumbe najivua utu na heshima kwa watabibu waganga, nijue nini chanzo, wenzako nipohoi. Ama nyota yangu butu makari sina.
Hey!
Zile nadhiri kwamba utaniweka moyoni zinajirudia. Mieno moja wembiri, mbona sasa sikuoni, umenikimbia. Mie mwenzako kasabuni kichelema,
sasa takupangusa.
Jiraha la penzi na chechema,
sina furata kunusa.
Yani umeniacha dilema,
siwezi kupanda kushusha. Kwa ni
mapenzi vita, CCM na Chadema,
Firauni na Musa.
Imagine siwezi kukuota mana hata usingizi sina.
Sina
mwenzako wataniokota maji yamenizidi kina.
Kufuli ama Kenyatta wa Kenya, ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, no man no law. Yupo lompaga moyo, akauka vipande. Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Aye, utaweza mwana wa mbonde amemshinda shabukani. Aye, agiza nyama na pombe, atulea twende chumbani. Aye, nikupe mogwa ya ng'ombe, kisiginu kiwe begani. Baby ule ni misizagi kuzunguka. Yani nipe nikupe kabla kuja pamba.
napenda kumepitwa na muda. Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja. Usijidanganye umemkamata mtoto wa mjini, magoli mengi samata, hata uzame chumvi, ila kuna wazee wa migodi awabonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Kwenza kona jaza mimba, woko jimu na jaza bodi. What I believe, no money, no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenze mezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde, amemshinda Sharukani. Sio unakunywa tuma pombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Are you ready to dance?
Bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza. Moyo mezama kwake bila yeye, siwezi toboa. Mino fundi wa raha zake, na twangana kuboboa. Alinikumbatia, mkono wa kushoto kunigia, zikanipanda hisia. Na nilipochuchumia, maji yakatoka, ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Ameniweka kwenye chupa ndo maana natamba. Wenye paparapupa na wona wa shamba. Yombenka mwanao wenye kuileja kuno wajaji kutila mwanao. Liduvali pamba huka kuliamba. Liduvali pamba huka kuliamba. Moyo mezama kwake bila yeye, siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake, na twangana kukoboa. Alinikumbatia, mkono wa kushoto kunigia, zikanipanda hisia.
Nishapitia mikasa, drama kila wakati. Shahidi yangu mwenyezi, hadi nikasi na nyota ya tasa. Ama sina bahati.
unataka mapenzi basi nyonyeshe. Unavyonipenda mwaya. Unavyonipenda mwaya. Unavyonipenda mwaya. Walonitenda mpaka onea.
Chunge na peje za udako ya semwayo ni ya uongo. Akina Mangi Kimambi. Obopa na manyaku nyaku maodari wa uongo. Wasije kuweka kambi. Nikipata tule wote. Nikikosa utangoja riche tulale. Wasikutisha chochote. Wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote. Tusimame pamoja sare sare. Adi tuzikwe sote. Utogendo nyokongo nyamakonde chale. I wish you one moyo wangu. Ulivojawa makovu. Wenda utanyonya huruma. Na hisi mwokovu nisikumbuke ya nyuma.
Basi nyonyeshe.
Unavyonipenda mwaya. Unavyonipenda mwaya. Unavyonipenda mwaya.
Ninayeni wanadamu na dunia tunapita. Kupata kwa zamu, o zamu yangu itafika. Swezi kana damu, kesho taja nizika. Yula ningependa fahamu, aya mateso lunipa. Tena mwambieni, alo ninyima mimi. Wasikisi vibaya. Uyu mdogo anauliza, eti dadi mama meila makaya. Chakujibu sina na bakitu.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje
aina mama.
Mama
ainuka.
Baby short time
aina mama.
Onyesha univofunza
aina
mama. Go down baby
ainuka.
Give it to them baby
aina mama.
Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutu bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweetie vanilla. She the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni.
ambalulu kunja dela mwanangu gigi simuoni aje
ari na ma
mama
kushoto kulia
baby shot down
hey kulia
hey hey
kushoto kulia
onyesha ulivofu
apatisha watu wanacheza
baby
kule boy for everybody
my music they shake your body eh hey. Cause I do this for my people I wanna hear you sing ta la 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 kitando kina nigadi mafasi naongeza idadi salute kwa wanangu wa keko segele ya konga gwala gwala
hey, wasoni penda kazi wanayo
hey, kazi wanayo
yesi pigi ngenga pesa ninayo
hey, pesa ninayo
tunatia chenga wanafuata nyayo
hey, wanafuata nyayo
tunapiga denda wanapiga nyayo
Chakwa wakangangaanga mweza kona jichangangaanga nazisanya farangangaanga hey. Nikipata natumia
maduo
teruksa nitangangaanga napendaga vicheni vishangangaanga na uturi watangangaanga hey. Hakikisha unanukia
oh yeah.
Kushoto kulia kushoto kulia kushoto kulia washa tochi ya simu za tuone mwanga kushoto kulia kushoto kulia Kushoto kulia Kapatisha wazimu wanaicheza vanga
Samina mina ee ee
Waka waka ee ee
Samina mina ee ee
Waka waka ee ee
Ase Samina mina ee ee
Waka waka ee ee
Samina mina ee ee
Waka waka ee
Wanotaka shinana na mimi Awapati atasari Usishangae tatuna vipini Mima konde chare Pisco alonileta mujini Mondi watandale Maneno majungu tupachini Muziki utawale Kama nyapara kafunguri wapingue Kuto tunachana mawingue Amesha panga we nani upangue Unajitesa bure hey, Aga wekesha kwa wakangangaanga Mweza kona jichangangaanga Nazisanya farangangaanga hey, Nikipata natumia
oh, yeah.
Kushoto kulia Kushoto kulia Kushoto kulia Wacha tochi ya simu tatuone mwanga Kushoto kulia Kushoto kulia Kushoto kulia Kapatisha wazimu wanaicheza
DJ Jumprix Unstoppable
What do you mean One day I used to call my mama To tell her that I'm falling in love And what she said, my mama It's too early for you to fall in love Mama, don't you worry She's my glory My one and only yeah, yeah. Mama, don't you worry She's my glory, my one and only yeah. Mm-hmm. Baby, this love not for me Baby, this love not for me I'm single Do you know that I'm single? Not for me
Maybe this love not for me. I'm single.
Only your love can turn me to a madman.
Leo nakutoto, nakutoa kwenu je kwangu. Nina hamu ya kutoto, kutoa mahari uwe wangu. Nasisema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Saidi kito nitamweka wapi na mkongo nishampakaza. Iyo mitungi na usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata,
apate.
E mwenye kukosa,
akose.
E kuku gani,
weupe.
Asadaka lawi,
amina.
Na mwenye kupata,
apate.
E mwenye kukosa,
akose.
A kuku gani, leo nataka kukuto. From Dubai, I wanna take you to Dubai. Yes, I'm ready to do that. Do that.
I said, do that. Po, po, ri, po, ri, po, po. Po, po, ri, po, ri, po, po. Po, po, ri, po, ri, po, po. Po, po, ri, po, ri, po, po.
Iyo mitungi ndo siseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata,
apate.
E mwenye kukosa,
akose.
E kuku gani,
weupe.
Asadaka lawi,
amina.
Na mwenye kupata,
apate.
E mwenye kukosa,
akose.
A kuku gani, leo nataka kukuta.
Shake a shake a cock, cock. Like you cock, cock.
kwesta Adi baby ya kwena nishanga Boya diya hita, shut up Surabaya toka pa
No disco net
Kila nacho taka
atapata. Ila siku nikiwa single, we ndo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua njema, oh rafiki mwema, my best friend.
Tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna kama isa mshamba. Hakuna kama isa mshamba. Kaskas macho kwa mikwanda. Kaskas macho kwa mikwanda. Hey, Bwana sifiwe.
Amen.
Milele na milele.
Amen.
Shetani akipita,
teke, teke, teke kule.
Bwana sifiwe.
Amen.
Milele na milele.
Amen.
Shetani akipita,
teke, teke,
ukipendwa safi, ukiachwa mbaya, ukipata noti safi, ukifirisika mbaya, na mikopo safi la kulipa mbaya, kuchiti safi, ukifumaniwa mbaya.
Sensema malunde, sensema, sensema malunde, sensema, sensema, sensema malunde, sensema, sensema.
Go, go.
The boy call me number one.
Bum bum cry.
Oh my gosh, ona kama ndani ya batoshi. Mitungi changanya mimoshi. Ponde kadondo karaposhi. I'm just sema mpaka mseme na mtasema. Mwana sifiwe. Milele na milele. Ex ya kipita. Sifiwe.
Amen.
Milele na milele. Mange kimambi ya kipita.
Teke, teke, teke kule.
Fanda mara, tende kwa nimekula. Nikatama kuyo pachari nuchila. Fanda mara, tende kwa nimekula. Nikatama kuyo pachari nuchila.
Wazeo kuchati, ila ukiwa umelewa. Kila bebe inapenda gongo. Ila likipakazwa mkongo. Hakuna makonde mshamba.
Hakuna makonde mshamba.
Kasi macho kwa mikwanja.
Kasi macho kwa mikwanja.
Hakuna machinga mshamba.
Hakuna machinga mshamba.
Kasi macho kwa mikwanja.
Kasi macho kwa mikwanja.
Yeah,
wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganya na navyo azo kuchiti. Mio jicho liponyanya nisha kula kijiti, na maguma kipigo kwa klabu mtiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana sikingishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, pendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde. Hey, umuziki na uweza
nimeanza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki nduma na slingishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki, ona nana.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya
waje kumona mwanangu. Umwaka marafiki wasona faida na waweka pembeni. Wanukufata wakati wa shida ili wapate afueni. Ni waonyesha ulonidharau kwa mamu wanawe.